najimsafi.com.
Hawapendi kutuona tunavyopendana mama, hili penzi na wakera sana mama, hawajui tulivyoshibana
bure tu wanajisumbua.
Wanatamani penzi livunjike watu cheke, tuzidi kupendana waumbuke, wanataka tukosane watu tete. Maneno yao yangekuwa yanatoboa toboa, basi tungesha kuwa chandarua. Maneno yangekuwa yanaua mapema, tungekuwa tushajifia. Kama inawauma sana, wazibe macho na masikio yao, ili penzi mbona tamu sana, na tuwachani